Jenda bien vira bien musi, era kati pitambwe tio. Ne kwe kana nyo uri wempise na abantu barabanga bayikira. Uchani bachati, ganange mbira bite kabantu. Bagalo ya yenge sabono wanga bakubo mugongo. Bwati kati ebyo soka webuze wama kimanye tebakwagala obeewo yoyo gyabwe jajjuleko tawula esimuula bava kunaaba nayo obukyabwe bujjawa onoomala bbanga ki okwetegereza omutuufu bonna bafuukuuka emyoyo era kati mbalaba bwe ntyo konooleka kwe ne basembera olimbuulira oluvannyuma se kwendaga ekibuno kyange atambulenga ye wana. Wamara kusule muruongo kala bajano bukambo buo katumba bubangwe kono bakambe bibyo gabande yunga betesa tewai tena sawa biri ngofuse mulabe wabwe kono marabanga chiyo kwetegereza omutufu bonna bafuku kemyoyo era katimbara bawentyo kono leka kwene basembera olimbuliro ruvanyuma se kwenda ke kibuno kyange atambulenga ye wana. Basoka kusuta suto oluvanyuma bakuchaya abantu ne yayamu Yesu olukwe yajira mbatukilivu kono marabanga chiyo kwetegereza omutufu bonna bafukuke myoyo era katimbala bawetyo kono leka kwene basembera olimbuliro oluvanyuma se kwenda ke kibuno kyange atambulenga ye wana. Kono marabanga chiyo kwetegereza omutufu bonna bafukuke myoyo era katimbala bawetyo kono leka kwene basembera olimbuliro oluvanyuma se kwenda ke kibuno kyange atambulenga ye wana. Wesekete nenda ke kibuno atambulenga ye wana mtu yenna alimanye ebinkwatako atambulenga ye wana ate n'oyo gwe nkutteko mu ngalo atambulenga ye wana mtu yenna alimanye ebinkwatako atambulenga ye wana n'oyo gwe ndimbulira ebyama atambulenga ye wana n'oyo gwe ndisembeza ku mwanjo atambulenga ye wana sijakkiriza bampaana wana atambulenga ye wana wesekedde nendaga ekibuno atambulenga ye wana muntu yenna alimanya ebinkwatako atambulenga ye wana ate n'oyo gwe nkutteko mu ngalo atambulenga ye wana.